bwana sigalame.
Nilipouliza jirani zake,
waliniambia ameshahama.
Oh mama sigalame,
uniambia anaishi wapi?
Oh mama sigalame,
uniambia anaishi wapi?
Miaka mingi bwana sigalame,
nyumbani kwao hajaonekana.
Shut up.